away.
Mormilet ihenya kana gege samanirati namota ajje samanif ittigafata mo kan nentan kana debasu qurannan ifate gege samun barbaachi sa tawusa Ethiopia Embassy United States ibsabasen hubachi sejira motumman Ethiopia mirgalami won yado fi bilisumman ibsachu akka eyemus nijejjere sina jechu dan addese ibs embassy chibasekun gabasa Iskindir Firew finfinner argame jallane tur yesa
Ibsen basi harraware boda base kunde nyakana oromia baka dada tirira mormi gagge famefi mi dada kabetin kaumsa goda tejira. Hiriri gagge faman kana baka lamati kode kanila lefsi kun hirirton ni karana gani adasani kanitipsani fi humnoti nagenyas akkasan kana gagge sanif halati ehaman dinkizi fannaje era. Gama kanin duafi hokara hordove kanisa gaddisi se tau ibsi kun hubachi sejira. Dubiman Embassy United States Nicholas Barnett akka ibsanit.
Well, we're encouraged space for the Ethiopian people to express their views peacefully. So we're noting that
Ummatoni Ethiopia yadasani walabatani akka ibsatani fi carrajiru dijajjabesina. Ririnaga akka gaggefamu yero itti hayamame argine jirra. Kunis tawqaba.
Duana mota fi hokkara umma mef kanneni tigafata mota an addaba u akkaqaban kanarrattis qorannan ifate gaggefamu akkaqab dubbataniru. Yada saani kana motumma Ethiopia af ibsa jiru yote kan gafataman Nicholas Barnett.
We have an ongoing discussion, a range of issues, and that includes...
Immoti addaddarratti motumma Ethiopia walin marin gonu ittifufe jiram. Sunmo demsa demokrataa dabalata. Ummanni yaada qabu walabate ibsachuu kan jedhu mootummaanis akka dhaggeeffatu gochuunis keessa jira.
Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa dhimmootii barbaachisoo ta'an irratti marii waliigalaa akka gaggeessaniif ni jajjabeessinaa jedhaniiru.